DutchimSavage.com.
Welcome to the Music Surgery.
Mbali, onasija kutia tena machoni. Na baki jiuliza uliko je pako shwari. Ama pameja wana tafrani. Nimekaa nikawa azani kaona nikutakie baraka. Kusuli lebaya ulilonte ndea usijali nimeachilia. Pendola baba lili nisachi mwana likanikuta nimeinama. Limenibadilisha, limenifanya upya, nimesa ulio ya tenda jana. Nielekeza ili nisamehewe, inabidi nisamehe. Na ili nisonge mbele, inabidi nisahau. Sikuchuki.
I wish you good.
Na kuombea.
I wish you good. I wish you good.
Sikuchuki.
I wish you good. I wish you good.
Na kuombea.
I wish you good. I wish you good.
Tuliondoka tuki yatima, ona tumerudi tunaye baba. Aliondoka akiwa mjane, mama amerudi amepata mume. Tuliondoka wala tukiwa hatuna kitu, tumerudi tumejaza kibubu. Na yale yote mliotenda kwa kukosa utu, moyoni tumesamea tunabifu. Pendo la baba lili nisachi mwana likanikuta nimeinama. Limenibadilisha, limenifanya upya, nimesa ulio ya tenda jana. Kanielekeza ili nisamehewe, inabidi nisamehe. Na ili nisonge mbele,